Kisha,
you begin to find out the next step.
Utaanza kutambua hatua inayofuata.
As the intercessor,
kama mwombezi,
abides day by day in Christ,
anakaa siku baada ile nyingine ndani ya Kristo,
allowing the Holy Ghost to purge, purify, work in his innermost being,
akiruhusu Roho Mtakatifu kufunika, kutakasa na kufanya kazi ndani yake,
the intercessor,
mwombezi,
will increasingly become aware,
ataanza kukomaa na kujua,
that the Holy Ghost,
kwamba Roho Mtakatifu,
is engaging the enemy,
anamshinda adui,
the Holy Ghost,
Roho Mtakatifu,
you will be aware,
utajua,
that the Spirit of God is engaging the enemy,
kwamba Roho wa Mungu anamshinda adui,
overcoming the enemy,
anamshinda adui,
in you and through you,
ndani yako na kupitia kwako,
he begins to engage the enemy,
anaanza kumshinda adui.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
You don't have to go and try to plead and talk to the person to get right.
Haujaribu kwenda kuzungumza na kumuuliza yule mtu akuwe sawa.
It's the Holy Spirit.
Ni Roho Mtakatifu.
That overcomes the enemy that binds him.
Anayemshinda adui na kumfunga.
So the intercessor will increasingly become aware.
Kwa hivyo muombezi atapata kujua
that the Holy Ghost is engaging the enemy in battle.
Kwamba Roho Mtakatifu anamshinda adui kwenye vita.
And overcoming him.
Na kumshinda.
Until finally.
Mpaka mwishowe.
He will become assured.
Atahakikishiwa.
That the victory is secured.
Kwamba ushindi umeadhimika.
Are you hearing me?
Mnanisikiza?
We haven't even gone and told the strong man, I bind you yet.
Bado hatujaenda kumwambia yule mtu mwenye nguvu kwamba ninakufunga.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
We haven't even said a word about strong man, I bind you, like we do normally.
Hatujasema chochote ninakufunga wewe mtu mwenye nguvu ambaye tunafanya kila mara.
But we are living a life.
Lakini tunaishi maisha.
We are walking with God.
Natembea na Mungu.
And surrendering to him.
Tukijiachilia kwake.
And opening our hearts to him.
Tukifungua mioyo yetu kwake.
We are in fellowship with him.
Tunaushirika na yeye.
Our hearts are burdened for that person we want to pray for.
Mioyo yetu imetiwa uzito kwa yule mtu ambaye tunataka kuombea.
We haven't said anything to the devil yet.
Bado hatujasema kitu kwa shetani.
The Holy Ghost is working in our being.
Roho Mtakatifu anafanya ndani yetu.
And as he reveals the life of Christ in our being.
Na anapofunua maisha ya Kristo ndani yetu.
He begins to engage the enemy in the spirit realm.
Anaanza kumshinda adui katika ulimwengu wa kiroho.
The enemy.
Adui.
Is aware.
Anakuwa anajua.
What is happening?
Ya kile kinatendeka.
The power of God,
nguvu za Mungu,
begins to enter the enemy's house.
Inaanza kuingia nyumba ya adui.
You and I have no idea about the spirit realm.
Unajua wewe na mimi hatuna wazo juu ya ulimwengu wa kiroho.
We only know the physical realm because that's where we live.
Tunajua tu huu ambao tunauona huu ulimwengu.
The Holy Ghost,
Roho Mtakatifu,
knows the spirit realm.
Anajua ulimwengu wa kiroho.
Knows every house the enemy has built.
Anajua kila nyumba adui amejenga.
And he has the right to enter there.
Na ana haki ya kuingia kule.
Once we begin to fellowship with him.
Mradi tunapoanza kushiriki naye.
As the enemy and as the Holy Ghost engages the enemy in battle.
Wakati Roho Mtakatifu anamweka adui kwenye vita.
The Holy Ghost will tell the intercessor.
Roho Mtakatifu atamwambia muombezi
that the intercession is gained.
Kwamba ule uombezi umepata kushinda.
That it is over.
Imeisha.
Oh, you didn't hear me.
Nyote hamnisikii.
We haven't said a word about devil I bind you yet. Have we?
Hatujasema neno lolote juu ya shetani na kufunga. Ushindwe.
But the Spirit of God has been working mightily.
Lakini Roho wa Mungu amekuwa akifanya kazi kwa njia kuu.
Stripping the enemy.
Akimvua yule adui.
As we allow him to work in our hearts and through us.
Tukimruhusu kufanya ndani ya mioyo yetu na kupitia sisi.
Until finally.
Mpaka hatimaye.
The Spirit of God tells you.
Roho wa Mungu anakuambia.
It's over.
Imekwisha.
It's over.
imekwisha.
You've got the authority now.
Umepata mamlaka yako sasa.
You've come to the place where God wants you now.
Umekuja mahali ambapo Mungu anakutaka.
Now you can expect a deliverance.
Sasa unaweza kutarajia ukombozi.
You can expect a miracle.
Unaweza kutarajia muujiza.
You can expect the deliverance to come.
Unaweza kutarajia muujiza uje.
Now you wait for the deliverance.
Wewe ngojea muujiza.
You wait for the manifestation of my work.
Ongojea udhihirisho wa kazi yangu.
Wait to see the person bow and surrender to Christ.
Mngoje ukimwona ule mtu akiinama na kujitolea kwa Kristo.
Wait now to see the circumstance changed by God.
Ongojea uone zile hali zako zikigeuzwa na Mungu.
Wait now in praise and in faith and in worship, not in prayer anymore, but in blessing God and thanking God that the victory has been won and see God manifested.
Wewe ongojea katika imani, katika maombi, katika kumwabudu, na si sasa katika maombi tu, lakini katika kumsifu yeye kwamba zimepata kushindwa nguvu za adui.
You see, it's a different ball game from what we are used to call intercession, right?
Unaona, huu ni mchezo tofauti ambao tumezoea kusema na tunawaza juu ya maombezi.
We are interceding by living a life before God.
Tunafanya maombezi kwa kuishi maisha mbele za Mungu.
We are interceding with our life.
Tunafanya maombezi na maisha yetu.
We are giving our life to God on behalf of the person who is bound.
Tunatoa maisha yetu kwa Mungu kwa niaba ya mtu yule ambaye amefungwa.
We are giving our life completely to Christ to control it and use it to affect the spiritual destiny of our nation.
Tunatoa maisha yetu kikamilifu kwa Mungu ili apate kuitumia kubadilisha hali ya kiroho ya mwelekeo wa taifa letu.
Intercession is by a life.
Maombezi ni kwa maisha, maisha yako.
Is by a life.
Ni kwa maisha yako.
Not just words we speak.
Sio tu maneno.
It's not just prayer.
Sio tu maombi.
It's not just prayer.
Sio tu maombi.
Do you hear me?
Mwanisikia?
We live a life with God.
Tunaishi maisha na Mungu.
We surrender our life to God.
Tunajiachilia kwa Mungu.
And God through us engages the enemy.
Na Mungu kupitia kwetu anamshinda adui.
You see, when we come and pray for people and we see them delivered, and we see God, you know, cast out them devils.
Unaona, tukikuja kuombea watu na tunaona wakikombolea, tunaona Mungu akikemea yale mapepo.
It is just the manifestation of the authority we have gained in the spirit realm.
Unaona, ni kule tu kudhihirika kwa nguvu na mamlaka ambayo tumepokea katika ulimwengu wa kiroho.
Are you hear me?
Mwanisikia?
It is the result of the life we've lived secretly before God.
Ni matukio ya maisha ambayo tumeishi kisiri mbele za Mungu.
It is that life.
Ni yale maisha.
That sets the captives free.
Inayoweka wafungwa huru.
It is that life.
Ni hayo maisha.
That overpowers the devil.
Ambayo inamshinda shetani.
And causes the devil to manifest himself.
Na inamfanya shetani ajidhihirishe.
Because there is authority.
Maana kuna mamlaka.
On the inside.
Kule ndani.
The resurrection life of Christ.
Maisha ya kufufuka ya Kristo.
Has bound it.
Imefunga.
Has overwhelmed it.
Imeshinda.
Has overcome it.
Imeishinda.
They must bow.
Lazima wa
they must go.
Lazima waende.
They must lose their captives.
Lazima waache wafungwa.
Do you hear me?
Mlinisikia?
Do you want to live this life?
Je, ungependa kuishi haya maisha?
It will cost you everything you got.
Itakugharimu kila kitu ulicho nacho.
But you gain everything you don't have.
Lakini utapata yote ambayo hauna.
You lose all.
Utapoteza yote.
To gain all.
Kupata yote.
Bless God.
Mungu abarikiwe.
So when the Holy Spirit finally tells you that you don't have to go on anymore, it's finished.
Basi wakati Roho Mtakatifu anakuambia sasa haustahili kuendelea zaidi, imekwisha.
And that you should expect a miracle now.
Na basi wakati huo huo unatarajia muujiza.
You should expect the person you are praying for or the situation you are praying for to change.
Lazima utarajie mtu uliyokuwa unaombea au hali uliyokuwa unaiombea ibadilike.
Then you begin just to bless God.
Sasa unaanza tu kumbariki Mungu.
You thank God.
Unamshukuru Mungu.
You praise God.
Unamsifu Mungu.
Waiting for the manifestation to come.
Ukingojea kule kudhihirika kuje.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
And when God says it is finished, it is finished. You better believe it.
Na wakati Mungu anasema imekwisha, imekwisha, wewe amini hiyo.
When God says to you it's over, servant, or my son, it's over.
Wakati Mungu anakuambia imekwisha mtumishi, ndio, imekwisha.
You can believe God.
Unaweza kumwamini Mungu.
It's over.
Na kwamba imekwisha.
The person is coming.
Mtu anakuja.
The miracle is coming.
Muujiza unakuja.
It's coming.
Inakuja.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's why I made this very easy for you step by step so that you can follow it.
Ndio sababu nilifanya hii rahisi kwako ili upate kunifuata.
Now, intercession is by authority.
Sasa, maombezi ni kwa mamlaka.
It's a matter of authority.
Ni jambo la mamlaka.
God brings us to a position of authority.
Mungu anakuleta katika pale mahali pa mamlaka.
And once you've been faithful before God,
na mara umekuwa mwaminifu mbele za Mungu,
and daily walking before him as he told you to do,
katika kutembea kila siku na yeye kama vile alivyokuambia,
when he tells you it's over,
anapokuambia imekwisha,
he brings you to that same realm of authority.
Anakuleta katika kiwango hicho hicho cha mamlaka.
From that time onwards,
kuanzia wakati huo kuendelea,
you walk in that realm.
Utatembea,
you walk in a position of authority.
Utatembea katika mahali pa mamlaka.
You walk in that realm.
Unatembea katika ule ulimwengu.
Are you hearing me?
Ule utawala, mnanisikia?
That is how authority and power come.
Hivyo ndivyo mamlaka na nguvu yaja.
Authority and power over the enemy comes from a life.
Mamlaka na nguvu juu ya adui zinatokana na yale maisha.
Do you hear me?
Menisikia?
Now,
sasa,
let me say this to you.
Wacha niseme haya kwenu.
There are many degrees and stages in abiding.
Kuna viwango vingi na hatua nyingi za kukaa.
Levels of abiding.
Zile viwango vya kukaa.
Just like there are so many grades in school.
Kama vile kuna viwango vingi kule shuleni.
You can go grade 1.
Unaweza na kiwango cha kwanza.
Grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7. As long as you know you want to continue, you can go.
Unaenda kiwango cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita, cha saba na nyingi kama vile unavyotaka kwenda wewe.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
Even so, there are levels of abiding in Christ.
Kuna viwango za kule kukaa ndani ya Kristo.
The deeper the union or oneness with Christ,
jinsi ambavyo umeingia ndani na uko kitu kimoja na Kristo,
the deeper you go in being one with Christ,
vile unavyoingia ndani katika kuwa kitu kimoja na Kristo,
the deeper your obedience is to Christ,
vile kutii kwako kulivyo ndani ya Kristo,
the deeper you allow the Holy Ghost to live the life of Christ in you and through you,
vile unamruhusu Roho Mtakatifu kutawala maisha yako ndani kupitia kwako na kwako,
the more the power of the risen and resurrected Christ will flow through you.
Hivyo ndivyo zaidi nguvu za Kristo aliyefufuka zitaanza kutiririka kupitia kwako.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
So if you want to see more power in your life,
kwa hivyo ukitaka kuona nguvu nyingi maishani mwako,
you abide deeper.
Unakaa ndani.
You abide deeper.
Unakaa ndani.
More power.
Nguvu zaidi.
Deeper abiding.
Kukaa ndani zaidi.
Say it with me. More power. Deeper abiding.
Sema nami. Nguvu zaidi. Kukaa ndani zaidi.
More power. More authority. More obedience and deeper abiding.
Nguvu zaidi, kutii zaidi, nguvu zaidi, kukaa ndani zaidi.
Is that clear?
Hiyo ni sawa?
So you see how important John chapter 15 is for the life of an intercessor.
Kwa hivyo unaona vile ilivyo muhimu mlango wa 15 wa Yohana ulivyo muhimu kwa maisha ya muombezi.
Now,
sasa,
one of the important things the Lord wants you to understand,
mojawapo ya mambo ya muhimu ambayo Bwana anataka wewe uelewe,
the aspect of the word of God that the Lord wants to work in your life as an intercessor.
Ile hali ya neno la Mungu ambalo Mungu anataka afanye kazi ndani ya maisha yako kama muombezi
is the Sermon on the Mount.
Ni ule ujumbe ulio mlimani.
Matthew chapters 5, 6 and 7.
Mathayo mlango wa 5 mstari wa 6 hadi 7.
These are the fundamental keys of the kingdom.
Hizi ndizo funguo za kutangulia za ufalme.
This is the lifestyle of a man or a woman who lives in the kingdom.
Hii ndio maisha ya mwanaume au mwanamke anayeishi kwenye ufalme.
Matthew chapter 5.
Mathayo mlango wa 5.
Chapter 6.
Mlango wa 6.
Chapter 7.
Mlango wa 7.
The Lord God will deal with you on these chapters until your whole lifestyle resembles what is written there.
Bwana Mungu atapata kushughulikia maisha yako mpaka akugeuze maisha yako yapate kuonekana kama yeye mwenyewe.
The first area in chapter 5,
sehemu ya kwanza katika Mathayo mlango wa 5,
is the beatitudes.
Ni yale
the beatitudes.
Aha, mahubiri juu ya mlima.
It is called beatitudes. To be attitudes you must be.
Inaonesha vile unastahili kuwa, hali nia ama hali ambayo unastahili kuwa.
Attitudes.
Hali yako, hisia yako.
They are attitudes of the kingdom life.
Hali ya maisha ya ufalme.
The lifestyle in the kingdom.
Hali ya maisha katika ufalme.
It starts with blessed are the poor in spirit.
Inaanza,
blessed are they that mourn. Blessed are the meek. Blessed are they that hunger and thirst after righteousness. Blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemakers. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake. Blessed, blessed, blessed. A hard attitude that God requires in the kingdom.
Inaanza na heri walio maskini wa roho, heri wenye huzuni, heri wenye upole, heri wenye njaa na kiu ya haki, heri wenye rehema, heri wenye moyo safi, heri wapatanishi, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, heri ninyi mtakao washtumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Inaanza na neno heri, 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 heri.
I'm going to demonstrate that for you.
Hiyo nitaenda kuwadhibitishia.
Because there are steps into the house of God.
Maana kuna hatua katika nyumba ya Mungu.
There are steps into the kingdom, into the temple of God.
Kuna hatua katika hekalu la Mungu.
There are steps that you climb higher and deeper into the life of Christ.
Kuna hatua ambazo unapata kukanyaga kwenda juu juu na ndani 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 ya maisha ya Kristo.
There are steps into the spiritual temple.
Kuna hatua katika kuingia hekalu la kiroho.
The beatitudes,
mafundisho ya mlimani,
spiritual steps.
Ni hatua za kiroho.
As you climb into the spiritual temple of God.
Unapoanza kuingia katika hekalu ya kiroho ya Mungu.
I'll stand here and let you see it.
Nitasimama hapa ili muone.
The first step.
Hatua ya kwanza.
The first step.
Hatua ya kwanza.
Blessed are the poor in spirit.
Heri wenye, heri walio maskini wa roho.
Those who don't have anything but look to God for everything.
Wale hawana kitu na wanamwangalia Mungu kwa kila kitu.
It's a step of humility.
Ni hatua ya unyenyekevu.
That is the first step you must ever take if you are going to go higher with God.
Hiyo ni hatua ya kwanza ambayo itakulazimu uchukue kama utaenda juu na Mungu.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
That's the first step of the spiritual temple.
Kwa hivyo hiyo ni hatua ya kwanza ya hekalu ya kiroho.
Humility.
Unyenyekevu.
Where you depend on God.
Mahali unamtegemea Mungu.
You look to God.
Unamtazama Mungu.
Are you hearing me?
Mnanisikiza?
And when you are abiding before Christ,
na unapokaa mbele za Kristo,
God will make sure
Mungu atahakikisha
that the Holy Ghost does that work of humility in your heart.
Kwamba Roho Mtakatifu anafanya hiyo kazi ya utu ndani ya moyo wako.
The Holy Spirit,
Roho Mtakatifu,
will dig out every root of pride in your heart.
Atapata kuchimba na kuondoa kila chembe ya kiburi ndani ya maisha yako.
And put humility in your heart.
Na aeke utu ndani ya moyo wako.
Humility
utu
is the sum total of the character of Christ.
Hiyo ndiyo tabia kamilifu ya Kristo.
Is the very essence.
Ndiyo ile hisia
of the life of the Savior.
Ya maisha ya Mwokozi.
Humility.
Utu.
Humility.
Unyenyekevu.
That's how.
Hiyo ndiyo.
He engaged the devil.
Anamshinda adui shetani.
He engaged pride.
Anashinda kiburi.
With humility.
Na unyenyekevu.
He fought the power of pride.
Alipigana na nguvu za kiburi.
The pride of the devil.
Kiburi cha shetani.
He came against that pride.
Alikuja kinyume cha hicho kiburi.
With the spirit of humility.
Roho wa unyenyekevu.
That's power.
Hiyo ni nguvu.
Power.
Hiyo ni nguvu.
That's the key to power.
Hiyo ndiyo funguo za nguvu.
He that will humble himself.
Yeye atakayejinyenyekeza.
Will be exalted.
Atainuliwa.
The first step to the house of God.
Hatua ya kwanza kuingia nyumba ya Mungu.
Blessed are the poor in spirit.
Heri walio maskini wa roho.
Humility.
Unyenyekevu.
So you take the first step in humility.
Kwa hivyo unachukua hatua ya kwanza.
The second step.
Hatua ya pili.
A life of penitence and repentance.
Maisha ya kutoa sadaka na kutubu.
God will deal with you.
Mungu atakushughulikia.
Until you know what repentance is.
Mpaka hujue toba ni nini.
Are you hearing me?
Je, mnanisikia?
So you climb.
Kwa hivyo unapanda.
Repentance.
Toba.
And then you move on.
Unaendelea.
To meekness and brokenness and a contrite heart.
Kule kuvunjika na moyo ulio mwelekevu.
Are you hearing me?
Mnanisikiza?
You climbing up now.
Unaendelea kwenda juu.
Meekness.
Kuvunjika.
Meekness.
Kuvunjika.
It was written of Moses.
Iliandikwa kwa Musa.
It was said of Moses.
Ilisemwa kwa Musa.
That he was the meekest man.
Kwamba alikuwa ni ule mtu aliyekuwa
on the face of the earth.
Mwenye kuvunjika chini ya duni.
Meek with God.
Akiwa mwenye kuvunjika mbele za Mungu.
Meek with God.
Anavunjika mbele za Mungu.
Broken hearted.
Amevunjika.
Brokenness.
Amevunjika.
Contrite spirit.
Moyo ambao sio mgumu.
That's where God dwells.
Hapo ndio Mungu anakaa.
God dwells with the meek.
Mungu anakaa kwenye kuvunjika.
You want power?
Taka nguvu?
Oh, I know you don't like it.
Najua mpendi hiyo.
You want power?
Yeah. Unataka nguvu?
Yeah. You cannot just go to church.
Hawezi tu kwenda kanisani.
The Holy Ghost.
Roho Mtakatifu.
Will work these attitudes in your heart.
Atafanya hizi nia ndani ya moyo wako.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
Then you climb.
Alafu unapanda.
Spiritual hunger.
Njaa ya kiroho.
You hungry for more of God.
Unakuwa na njaa zaidi kwa Mungu.
Hungry for more of God.
Unataka zaidi kutoka kwa Mungu.
Thirsting for God.
Una kiu cha Mungu.
Thirsting for God.
Una kiu ya Mungu.
Looking for God.
Unamwangalia Mungu.
So you climb.
Unapanda.
And then you move on to another level called mercy and mercifulness.
Unaingia katika kiwango kingine kinaitwa rehema na kurehemu.
Mercy.
Rehema.
Mercy.
Rehema.
Merciful.
Kuwa mwenye kurehemu.
Blessed are the merciful.
Heri wenye kurehemu.
For they shall obtain mercy.
Maana wao watapata rehema.
Mercy.
Rehema.
Your lifestyle should be that of mercy.
Maisha yako lazima yawe ni maisha ya kurehemu.
You want to climb into the deep things of God?
Je, ungependa kupanda kuingia mambo ya ndani ya Mungu?
And have power against the enemy?
Na uwe na nguvu kinyume cha adui?
And you don't want to walk in mercy?
Na utaki kutembea kwa rehema?
Be merciful.
Uwe mwenye rehema?
Touch your brother.
Kwa ndugu yako?
Touch their sins.
Kwa dhambi zao?
And then you move higher.
Unazidi kupanda juu.
To purity of heart.
Kwa usafi wa moyo.
Inward purity.
Usafi wa ndani.
Blessed are the pure in heart.
Wamebarikiheri wenye moyo safi.
Pure in heart.
Wenye moyo safi.
Pure in heart.
Moyo safi.
For they shall see God.
Maana wao watamuona Mungu.
They shall see God.
Watamuona Mungu.
And then you climb.
Unapanda.
Peacemaker.
Wenye kufanya amani.
Not peace lovers.
Si wenye kupenda amani.
Not peace lovers.
Si wapenda amani.
Peace makers.
Wenye kufanya amani.
It's a lifestyle.
Ndiyo ni hali ya maisha.
It's a lifestyle.
Hali ya maisha.
Peacemakers.
Unafanya amani.
You are here to make peace.
Uko hapa kufanya amani.
Peace between man and God.
Amani katikati ya mwanadamu na
Mungu. Peace between man and man.
Katikati ya mwanadamu na mwanadamu.
Peacemakers.
Wenye kufanya amani.
It's a lifestyle.
Ni hali ya maisha.
Not just peace lovers.
Si tu kupenda amani.
Hear me now.
Sikizeni.
Hear me now.
Sikizeni.
Hear me now.
Sikizeni.
Jesus Christ came down here to make peace, right?
Yesu Kristo alikuja hapa chini kufanya amani, sawa?
To make peace between man and God, right?
Kufanya amani katikati ya mwanadamu na Mungu, sawa?
What happened to him?
Nini limtendekea?
They killed him.
Walimuua.
They killed him.
Walimuua.
They killed him.
Walimuua.
If you are a peacemaker,
kama wewe ni mwenye kutenda amani,
you may lose your life.
Waweza kupoteza maisha yako.
You don't like it. I know you don't like it.
Hamuipendi, mimi najua hamuipendi.
But we are dealing with God.
Lakini tuko na Mungu sasa.
The spiritual temple.
Hekalu ya kiroho.
That God is building.
Ambayo Mungu anajenga.
That's your life.
Hayo ni maisha yako.
We are the temple of the living God, right?
Sisi ni hekalu la Mungu aishie, sawa?
These are the blocks with which the temple is built.
Hizi ndizo zile mawe ambazo hekalu inajengwa nayo.
And then we go up.
Halafu tunaenda juu.
To the first floor.
Kwa sakafu ya kwanza.
These are the steps.
Hizi ni hatua tu.
We haven't even entered into the house yet.
Bado hatujaingia kwenye nyumba.
The steps.
Hizi ni hatua tu.
We come up here.
Tunakuja hapa.
Sacrificial suffering.
Tunajitoa kuteseka kikamilifu.
But about those who suffer for righteousness sake.
Habari gani wanaoteseka kwa ajili ya haki?
Not because they have sinned.
Si kwa sababu wamefanya dhambi.
But because they love righteousness.
Lakini kwa sababu wanapenda
they
haki.
They love righteousness.
Wanapenda haki.
They shall be persecuted.
Watapata kuudhiwa.
For righteousness.
Kwa ajili ya haki.
So if you are an intercessor,
kwa hivyo kama wewe ni muombezi,
expect the Holy Spirit,
tarajia Roho Mtakatifu,
to work these characteristics deep in your heart,
kufanya hizi tabia ndani ya moyo wako.
Remember,
kumbuka,
the deeper they abide in,
vile unavyozidi kukaa ndani,
the more power,
nguvu zaidi.
More power,
nguvu zaidi.
More abiding,
kukaa ndani zaidi.
Deeper abiding,
kukaa ndani zaidi.
And when you abide deeper,
na unapokaa ndani zaidi,
your humility will go deeper,
utu wako utaingia ndani.
Your repentance will go deeper,
toba yako itaingia ndani.
Your purity will go deeper,
usafi wako wa moyo utakuwa ndani.
Your meekness will go deeper,
kuvunjika kwako kutaingia ndani.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
How deep can I go?
Je, niwezaje ingia ndani undani upi?
God is eternal.
Mungu ni wa milele.
And these characteristics are eternal.
Na hizi tabia ni za milele.
You can go as deep as you want to go.
Unaweza kwenda ndani vile unavyotaka kwenda ndani.
Bless God.
Mungu abarikiwe.
Hallelujah. What time is it? Someone tell me. What
sangapi
time is it?
Mtu niambie ni saa ngapi?
5 o'clock?
Mm. 4 minutes to 5.
4 minutes to 5? Oh, 5 minutes to 4.
Uh-huh.
Oh, that's right. I thought it was 5 o'clock. Right. Said, what happened to the time? 5 minutes to 4, right? Bless God. And we are on target. We are on time.
Tuko vizuri.
I'm preaching twice.
Na ubiri mara mbili.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
Do you like this word?
Mnapenda hili neno?
Do you want to live it?
Mungependa kuishi hiyo?
This is how Jesus lived.
Hivi ndivyo Yesu aliishi.
This is how he had power.
Hivi ndivyo alikuwa na nguvu.
This is how when he met the enemy,
hivi ndivyo alivyokutana na adui,
he just commanded him to leave.
Alimwamuru aondoke.
Because he was walking in the realm of authority.
Kwa sababu alikuwa akitembea katika ule ulimwengu wa mamlaka.
Do you like this word?
Mnapenda hili neno?
Do you want to live it?
Mungependa kuishi hiyo?
This is how Jesus lived.
Hivi ndivyo Yesu aliishi.
This is how he had power.
Hivi ndivyo alikuwa na nguvu.
This is how when he met the enemy.
Hivi ndivyo alivyokutana na adui.
He just commanded him to leave.
Alimwamuru aondoke.
Because he was walking in the realm of authority.
Kwa sababu alikuwa akitembea katika ule ulimwengu wa mamlaka.
He was walking in the realm of authority.
Alikuwa akitembea katika ulimwengu wa mamlaka.
The enemy has been engaged and overcome in the wilderness of fasting.
Shetani adui alikuwa amepatwa kushindwa katika jangwa mahali pa kufunga kwa 40.
The enemy had been already engaged and bound.
Tayari adui alikuwa amefungwa na kushindwa.
So when he met his captives,
alipokutana na wafungwa wake,
he spoke the word.
Alinena neno.
They were delivered.
Walikombolewa.
He lay hands.
Aliwekelea mikono.
And broke the chains.
Akavunja nira.
Because their master was bound.
Maana bwana wao alikuwa amefungwa tayari.
The strong man was bound already.
Ule mtu mwenye nguvu alikuwa amefungwa tayari.
By his lifestyle of fellowship with God.
Kwa maisha yake ya ushirika na Mungu.
Do you want this life?
Unataka haya maisha?
Kenya can be delivered.
Kenya inaweza kombolewa.
Nairobi can be delivered.
Nairobi inaweza kombolewa.
The church can be delivered.
Kanisa linaweza kombolewa.
If only a few brave and courageous men and women will engage the Lord like this.
Kama tu watu waume kwa wake wachache wenye kujitoa watapata kujiingiza kwa hii.
And allow the Holy Spirit to manifest the character and the power of Christ through them.
Na kuruhusu Roho Mtakatifu kudhihirisha tabia ya Kristo kupitia wao.
Quickly, Matthew chapter 7.
Kwa haraka, Mathayo mlango wa 7.
Matthew 7.
Mathayo 7.
Are you there?
Uko pale?
Hear me.
Nisikizeni.
Judge not that ye be not judged.
Msihukumu msije mkahukumiwa.
For with what judgment ye judge, ye shall be judged.
Kwa kuwa kwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa.
And with what measure ye meet, it shall be measured to you again.
Na kipimo kile kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa.
And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, old a beam is in thy own eye?
Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boruti ndani ya jicho lako mwenyewe?
Thou hypocrite.
Mnafiki.
Thou hypocrite.
Wewe mnafiki.
First cast out the beam out of thine own eye.
Itoe kwanza ile boruti katika jicho lako.
And then shall thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.
Ndipo utakapoona vema kukitoa kile kipanzi katika jicho la ndugu yako.
Hear me.
Nisikizeni.
One thing.
Moja.
That the Lord will never allow you to do.
Ambacho Bwana hata kuruhusu wewe kufanya.
Is to become a judge of your brother.
Ni kufanyika hakimu juu ya ndugu yako.
Is to become the judge that condemns.
Ni kufanyika hakimu anayehukumu.
The Lord will never allow anybody to be that judge.
Bwana hata ruhusu yeyote kuwa huyo hakimu.
He is the only judge.
Yeye ndiye hakimu wa pekee.
Are you hearing me?
Je, mnanisikia?
And if you are going to be an intercessor,
na kama wewe utaenda kuwa muombezi,
you are never going to be allowed to condemn your brother.
Hautaruhusiwa kupata kumhukumu nduguyo.
The Lord will never allow you to condemn anybody.
Bwana hata kuruhusu umhukumu yeyote.
Are you hearing me? The Lord will never allow you to condemn anybody.
Bwana hata kuruhusu kumhukumu yeyote.
And the Lord will not allow you to be so much consumed with your brother's sins.
Na Bwana hata kuruhusu upate kuchukuliwa sana na dhambi za ndugu yako.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
He will not let you so much be concerned and consumed with your brother's sins.
Hata kuachilia upate kuhusika na uchukuliwe na dhambi za ndugu yako.
Rather,
ndugu.
Rather,
badala yake.
Rather,
badala yake.
The Lord,
Bwana,
wants you,
anataka wewe,
to be concerned about your own iniquities.
Ujihusishe na dhambi zako mwenyewe.
Your own sins.
Dhambi zako mwenyewe.
Your own sins.
Dhambi zako mwenyewe.
Your own sins.
Dhambi zako mwenyewe.
Your own wickedness.
Udhaifu wako mwenyewe.
Leave your brother's wickedness alone.
Achana na uovu wa ndugu yako.
God will deal with him.
Mungu atamshughulikia.
Let God deal with your own wickedness.
Wacha Mungu ashughulikie udhaifu wako.
Let God deal with your own sins.
Wacha Mungu ashughulikie dhambi zako.
Why do you see the mote, the small mote, the small thing in your brother's eye?
Kwa nini unaona kipanzi katika jicho la ndugu yako, kipanzi kidogo?
And you're trying to take it out.
Na unajaribu kuitoa.
You're trying to use a knife and try to scoop that little thing in your brother's eye corner.
Unajaribu kutumia kisu kupata kutoa kipanzi kidogo ndani ya jicho la ndugu yako.
You're going after it.
Unamfuata.
You, after his little shortcoming.
Kwa ajili ya ule udhaifu wake kidogo.
His small sin.
Dhambi yake ndogo.
And you bang on his head.
Na unagonga kichwa yake.
Knock on his head.
Unagonga kichwa chake.
And you've got a huge Buddha.
Na wewe uko na boruti kubwa.
In your own eye.
Kwa macho yako.
In your own eye.
Kwa macho yako.
And you trying to help somebody.
Unajaribu kusaidia mtu.
Dig out his fault.
Unasaidia mtu kutoa uovu wake.
You can't even see.
Na wewe hauwezi kuona.
Do you hear me?
Mnanisikia?
Jesus said.
Yesu alisema,
if you want to help your brother,
ukitaka kumsaidia ndugu yako,
and set him free,
na umweke huru,
don't jump on his head and condemn him.
Usiruke kwa kichwa chake na umkemewe.
Don't jump on his head and condemn him for his sins.
Usiruke kwa kichwa chake na umkemee kwa ajili ya dhambi zake.
Rather, get right with God first yourself.
Badala yake, wewe jiweke sawa na Mungu kwanza.
Got right with God first.
Uwe sawa na Mungu kwanza.
But Lord, my brother.
Lakini Bwana, ndugu yangu.
Yeah, I know. But you are blind.
Ndiyo, ninajua. Lakini wewe ni kipofu.
Let me help you first.
Wacha nikusaidie kwanza.
Let me help you first.
Nikusaidie wewe kwanza.
Let me take the obstacles out of your own eyes.
Wacha nitoe vipingamizi kutoka kwa macho yako kwanza.
Are you hearing me?
Je, mnanisikia?
Let me deal with you first.
Wacha nishughulike na wewe kwanza.
And after you allow me to deal with you,
na baada umeruhusu mimi nishughulikie nikushughulikie wewe,
you begin to see clear.
Utaanza kuona sawa.
You begin to see clear.
Utaona sawa.
And have the wisdom and the power and the knowledge to help your brother.
Na uwe na hekima, maarifa ya kumsaidia ndugu yako.
If you want to help your brother,
utaka kumsaidia ndugu yako.
If you want to see somebody delivered and helped,
ukitaka kuona mtu amekombolewa amesaidika,
turn to God first.
Kiokea Mungu kwanza.
And let God deliver you first.
Na acha Mungu akukomboe kwanza.
Let God deal with your sin first.
Wacha Mungu ashughulikie dhambi zako kwanza.
And as God deals with your sin,
na wakati Mungu anashughulikia dhambi zako,
He will give you light.
Atakupa nuru.
Wisdom.
Hekima.
Understanding.
Kuelewa.
To know how to help your brother.
Kujua vile utamsaidia ndugu yako.
Do you know something?
Unajua kitu?
I don't care one hoot about anybody's sins.
Mimi sijali hata kidogo juu ya dhambi ya mtu yeyote.
I am busy trying to get the darkness out of my own life. Ouch.
Mimi ninang'ang'ana kutoa giza ndani ya maisha yangu kwanza.
Are you hearing me?
Unanisikia?
I got too much iniquity in my own heart.
Ndani ya moyo wangu nina dhambi nyingi.
Too much darkness in my own soul.
Kuna giza nyingi ndani ya nafsi yangu.
How am I going to spend time trying to help somebody's darkness?
Je, nitapotezaje muda nikijaribu kusaidia giza ya mtu mwingine?
But if I allow God to take my darkness out,
na kama nilimruhusu Mungu kutoa giza langu nje,
so that I can walk in the light,
ili kwamba nitembee
kwenye glory,
kwenye utukufu,
in the anointing,
kwenye upako,
with wisdom,
na hekima,
understanding,
kuelewa.
I will know how to help you,
nitajua vile nitakusaidia.
I will know how to deliver you,
nitajua vile nitakukomboa.
Because God delivered me first,
kwa sababu Mungu amenikomboa kwanza.
He set me free first,
ameniweka huru kwanza.
I will know how to help you,
nitajua vile nitakusaidia.
Stop jumping on your brother's sins,
koma kuruka juu ya dhambi za ndugu yako.
God wants to use you to help your brother.
Mungu anataka kutumia wewe kumsaidia ndugu yako.
But he cannot use you.
Lakini hawezi kutumia.
Because you are blind yourself.
Sababu wewe mwenyewe ni kipofu.
You are blind yourself.
Wewe mwenyewe ni kipofu.
How can he use a blind man to help a blind man?
Atamtumiaje kipofu kumsaidia kipofu?
Just open your eyes first.
Lazima afungue macho yako kwanza.
Help you to see first.
Akusaidie wewe uone kwanza.
And then you can help your brother.
Alafu unaweza kumsaidia ndugu yako.
Now hear me.
Sikizeni.
If your brother is not set free,
kama ndugu yako hajawekwa huru.
If your brother's sins remain,
kama dhambi za ndugu yako zinabaki.
If your brother's bondages are still intact,
kama kufungwa kwa ndugu yako bado kungalipo.
Don't blame him.
Usimlaumu.
Blame yourself.
Jilaumu wewe.
I know you don't like that.
Najua mpendi hiyo.
I say,
nimesema,
if your brother's sins are still there,
kama dhambi za ndugu yako zingalipo,
if he is still bound,
kama bado amefungwa,
don't blame him.
Usimlaumu.
Blame yourself.
Jilaumu wewe.
Because the Bible says here,
maana Biblia inasema hapa,
that if you allow God to take the beam out of your own eyes,
kwamba ukimruhusu Mungu atoe boruti ndani ya jicho lako,
then he will give you the power to set your brother free.
Basi atakupatia nguvu za kumweka ndugu yako huru.
Are you hearing me?
Mnanisikia?
So if your brother is still bound,
kama ndugu yako bado amefungwa,
it's your fault.
Ni makosa yako.
It's your fault.
Ni makosa yako.
I know you don't like it.
Najua muipendi.
I said I know you don't like it.
Nimesema ninajua hamuipendi hiyo.
See you ain't say amen.
Simuona hata msemi amini hata mpaka sasa.
Because you don't like it.
Maana muipendi.
You know why I pray and seek God and walk with God?
Unajua kwa nini ninaomba na mtafuta Mungu na kutembea na Mungu?
So that God can free me and give me wisdom and power to free my brother.
Ili Mungu akapate kunijaza na kunipatia nguvu za kumweka huru ndugu yangu.
Ah, are you hearing me?
Mnanisikia?
Why don't you wanna walk with God?
Kwa nini hautaki kutembea na Mungu?
So that God will set you free first.
Ili kwamba Mungu akuweke huru kwanza.
And give you the power you need to set somebody free.
Na akupatie nguvu ambazo unahitaji kumweka mtu huru.
But you blaming the one who is bound.
Lakini unamdhulumu yule ambaye amefungwa.
And you blame him all the time.
Na unamdhulumu kila mara.
But he is bound.
Na yeye amefungwa.
He is bound.
Amefungwa.
How can he be free?
Atakuwaje huru?
Unless somebody frees him.
Mpaka mtu amemweka huru.
Is that clear?
Iko sawa?
This is the life of an intercessor.
Haya ndio maisha ya waombezi.
Bless the Lord.
Bwana abarikiwe.
Do you like this word?
Mnapenda hili neno?
This is the heart of the conference.
Huu ndio moyo wa mkutano huu.
This is it.
Ndio hii.
Wanna raise up intercessors.
Mungu anataka kuinua waombezi.
Women and men who will be engaged.
Wanaume kwa wanawake watakao ingia
in the work of God.
Katika kazi ya Mungu.
For the glory of God.
Kwa utukufu wa Mungu.
And set captives free.
Na waweke wafungwa huru.
Open the eye of the blind.
Waweke vipofu macho.
The lame will walk.
Viwete watembee.
The deaf will hear.
Visiwi wasikie.
But who will do it?
Nani atafanya?
We all go to church.
Sote tunaenda kanisani.
But who wanna live like Christ lived?
Nani anataka kuishi kama vile Kristo aliishi?
You do?
Mnataka?
Are you sure?
Una hakika?
Well, God heard you.
Haya sawa, Mungu alikusikia.
He heard you.
Alikusikia.
And he will give you every opportunity to do it.
Na atakupatia kila fursa kuitenda.
Hallelujah!
Hallelujah!
Let's
utukufu.
Stand to our feet.
Tusimameni miguuni mwetu.
Give the Lord a clap offering.
Pigie Bwana makofi.
Come on, bless the Lord.
Bariki Bwana.
Thank you, Jesus.
Santi Yesu.
Thank you, Jesus.
Santi Yesu.
For the word of God.
Santi Yesu.
I want to cry.